Baba na haba, kanijaza kwa kibaba, penzi lake lanitosha. Mitaba, utasema nilimbwata au enda kashaloga, mana bado sijajwaga. Oh la la la, akitaka tembele mina chuma, hata kama mbuzi akigoma, nampelekaga pwani na bara. Akitokwa kipele twanaumwa, taratibu anamkuna, anajiregezaga, yani huyu baba. Achani weke wazi, amenikamata, ameniteka, yani kwake nimedata. Kwenye moyo wangu ameja sana, moyo ameja sana. Taka mwendo, yani shetupa magongo. Mwanzo likuwa na mapengo, yote umeziba. Basi zidi kunipepele, penzi kama nyundo wewe gongele. Gongele do le mi fa so la ti do. You give me what I never seen before. You give me what I never seen before. You give me what I never seen before. Do le mi fa so la ti do. You give me what I never seen before. What I never seen before, baby. Achani weke wazi, amenikamata, ameniteka, yani kwake nimedata. Kwenye moyo wangu ameja sana,
kama nampelekaga kwani na bara.